Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ekuseni kungolosihlanu ngilithathe leli thuba mlalele lihle elifana naleli ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazareth. Siphinde simbonga kakhulu uNkulunkulu kusigcina unyaka wendlule wazoba nathi kulo nyaka ka-2025. Ungene nathi ke mlalele singane sasho nathi njengomgcotsha kaNkulunkulu athi Ebenezeri kuze kubeka lokhu uJehova enathi. Mlaleli, sekuwo lo nyaka 2025 ngifisa ukuba siqhubeke sibonisane ngezwi likaNkulunkulu ngokuba izwi likaNkulunkulu liko konke empilweni zethu. Izwi likaNkulunkulu mlaleli libalulekile empilweni zethu ngokuba yizwi lomdali wethu ngamagama osidalileyo wazi konke ngempilo zethu. Ngakho ke ukuze impilo zethu siphumelele kahle mlaleli kumele ke sigcine izwi lakhe ngokuba wazi konke ngempilo zethu. Singafanike nalabo mlaleli abangenandaba noNkulunkulu abangazi nanokuthi badalwe ubani bafunisela nje ukuthi ngabe sidalwe sadalwa yiloyana. Kepha ke thina ngoba siyalazi iqiniso ngoba izwi lenkosi lithi ke wambumba umuntu ngomfanekiso wakhe. Ngakho ke siwumfanekiso kaNkulunkulu, sidalwe nguNkulunkulu ngenxa yokuthi esithanda. Singafanike nalabo mlalele elithi izwi lenkulunkulu uNkulunkulu athi ke bangiflathele. Kepha ke thina ke asibona bohlehlela nyovane. Ngakho ke ekuseni ke mlalele kwangathi ke lokho kungahlala enhlizweni zethu. Sikhumbule ngaso sonke isikhathi, sikhumbule mlalelo ukuthi ke uma singasuka kuJehova sizokuya ngapi. Ashilo umpostoli Petro athi ke uma singasuka kuwe Jehova ngokuba impilo iqiniso likuwe futhi Jehova. Ake sifunde ke izwi lenkosi lepheneke ke kuProverbs chapter 3. Bese ke siqala ukufunda laphana kuverse 5 sigcina laphana kuverse 6 sizokuthi izwi likaNkulunkulu lona lithini. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kokwakho ukuqonda, mazise yena ezindleleni zakho zonke, uyakuqondisa imikhondo yakho. Ngithe mlaleli sikunyaka 2025 abaye bethu mhlambe sesikhohliwe ngenxa yezinkinga ezisivelelayo, ngenxa yobunzima bempilo esifeyisana nayo umlaleli. Kepha ke namhlanje ngifisa ukusho ukuthi ke nethembe uJehova ngenhliziyo yakho yonke. Ngoba kwesinye isikhathi kuye kufike lokho kumngabazi uJehova ngenxa ama-challenges obhekene nawo. Kwesinye isikhathi baze bafike nabangane basho ukuthi hayi cha, lo nkulunkulu akekho, ngakho ke khohlwa ucitha nje isikhathi sakho. Abanye ke mlaleli baze bafike bathi hayi bo, wayengathi uyisiwula nje, wakhonza uNkulunkulu ongamazi. Thina sikhonza uNkulunkulu esimazi, esimbona ngamehlo, esiphila naye emhlabeni. Ngakho ke akophambuke kulo mqondo wakho wokuthi wena ukhonza uJehova umveli nqangi. Zinenge izinto ezifikayo mlaleli zifike zisiphazamise ekukholweni kwethu. Mhlambeni nakunyaka ka-2024 kuya kwafika lapho mlaleli ungasazi manje ukuthi kumele uthathe ini ohlanganise nani ngenxa yamaphimbo afinyelela endlebeni zakho. Kwesi sikhathi kuba amaphimbo wabangani bakho, isikhathi kuba amaphimbo wefamily yakho, kube isikhathi kube yiphimbo nje mlaleli elakho. Uvela ubona ukuthi hayi kwangathi ngibhekene nembila izithuthu ziholwa ngemhlophe phambili. Kepha kulo nyaka ka-2025 ngikufundela leli vesi mlalele lithi ke themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, unganciki kokwakho ukuqonda. Mlalele, inkinga esiye sibhekene nayo yile yokuthi ke siye sincike kokwethu ukuqonda, siphinde sincike nokuqonda kwabangani bethu, kube yibona abasibonisayo ngempela. Mlaleli, uzubone ngempela ukuthi ke kahle kahle angazi nanokuthi ngiyaphambili noma ngiyemuva. Kepha ke uma ungamethemba uJehova ngenhliziyo yakho yonke, unganciki kokwakho ukuqonda, unganciki ekuqondeni kwabangane bakho. Kepha ke umethembe uJehova mlalelo uncike ezwini lakhe. Wenze lokho uJehova athi awokwenza. Ngikhumbula amazwi ashiwo umama kaJesu kulaba ababenabo. Uma ethi kuJesu iwayini seliphelile. Izwi lenkosi lithi ke wayesethi ke kulabo ayenabo uJesu wayethi ke konke lokho azokusho kunina anokwenza mlaleli. Ngakho ke nawe namhlanje kuko konke izwi likaNkulunkulu elithi kwenze ubokwenza mlaleli. Ngokuba izwi likaNkulunkulu kuyizwi lomdali wethu, kuyilizwi mlaleli elibaluleke kakhulu empilweni zethu. Lana ke izwi lenkosi lithi ke methembe uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho. Mlaleli, unganciki nje kokwakho kuqonda. Uyazi umyazi athi ngimna ngihlakaniphile, kwasha kwacima, hey kwasha kwacima, uyabona into efana nalowo. Kepha ke la izwi likaNkulunkulu lithi ke unganciki kokwakho ukuhlakanipha, unganciki kokwakho ukuqonda, kepha methembe uJehova ngenhliziyo yakho yonke. Uzobona imiphumelo yokumethemba uJehova, ngokuba isizulu sithi indlela ibuzwa kwabaphambili. Ngakho ke izwi lenkosi lithi ke umhlaba ungakabikho uJehova wayekhona. Ngakho ke thina sikhona emva komhlaba usukhona mlaleli. Ngakho ke kubalulekile ukuthi ke loyo owadala umhlaba waphinde wabumba nathi futhi ke mlaleli ngomfanekiso wakhe, waphinde waphefumulela umoya wakhe kithina ukuze siphile. Yiloyo umlaleli kumele silalele izwi lakhe, sincike emazwini akhe mlaleli, singanciki kokwethu ukuqonda. Bese ke izwi lenkosi yaphana kuverse 6 lithi ke mazise yena ezindleleni zakho zonke, uyakuqondisa imikhondo yakho mlaleli. Mazise mlaleli ezindleleni zakho zonke, ngokuba izwi lenkosi lithi ke imisebenzi yobumnyama mlaleli abantu bayenze bomnyameni, kepha imisebenzi yokukhanya abantu bayenze ukukhanyeni, ukuze kubonakalise ngempela ukuthi ke yimisebenzi kaJehova. Ngakho ke nawe ke mlaleli, zonke izindlela zakho mazise uJehova mlaleli kulo nyaka 2025. Kungenzeka ukuthi kunyaka 2024 kube khona nje lokho ukuphazamiseka endleleni, wavuka wayithatha futhi waqhubeka wenze kahle kakhulu umlaleli. Kungakho ukwazile ukuzolalela izwi lenkosi namhlanje ngenxa yokuthi uye wavuka wayithatha wayithintitha futhi. Ngakho ke namhlanje ngithi kuwe ke ezindleleni zakho zonke mlaleli mazise uJehova, ngokuba uJehova akahlulwa ilutho mlaleli. Lalela, wazi even na ne step esingakasithathi, yena kubuyazi ukuthi sizothatha siphi step, sinyathelo siphi, sokwenzana, senzeni, senzeni, senzeni. Ngakho ke kubalulekile ukuthi ke uthembeke kuyena, umazise izindlela zakho zonke ozihambayo. Ngakho ke uzokubusisa, uyokubusisa ukuphuma kwakho, aphinde abususe nokungena kwakho. Uyokuvikela mlaleli emandleni obumnyama, akuvikele futhi nasezitheni zakho. Elithi izwi lenkosi futhi mlaleli, uphinde ube nesabelo embusweni wezulu. Khumbula lenceko eyathi kuJesu, ungikhumbule embusweni wakho mlaleli. Ngakho ke uma wenze njalo, uNkulunkulu uzokukhumbula embusweni wakhe, uJesu uzokukhumbula embusweni wakhe mlaleli. Ake uthathe izwi lenkosi ungalithathi njengalokhu abanye belithatha, kepha lithathe uluzwisise uliqondisise kulo nyaka 2025. Ngenxa yesikhathi ake ngithathe leli thuba ngiliphiniseleke kwelentuza kulo siphathele uhlelo. Nazi intambo sengiphindisela kuwe egameni lenkosi uJesu Christ waseNazareth. Ake siphinde sidibaneke ke ngosuku oluzayo. Bye bye.
Share the love, share the truth, share the life on 657 AM.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you.
Passionate about God, passionate about people. Radio Pulpit 657 AM, your daily companion. Download our mobile app or visit radiopulpit.co.za to listen to your favorite station 24 hours a day.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.